your glad to find.
Glad to find. In that over. Out the road of car. Kutofura na kesari. Iwe manaskana. Bauri nindinga tope chamari. Ukandipa mkana.
Uri kuseme sa sivira mwari. Iwe manaskana. Ukandipa moyo wako baby don't worry. Bawaida wa muana.
Kosei kukuna kakudaro.
Kukuna kakudaro.
Kosei kukuna kakudaro.
Kudaro. Apa seki.
Ah. Na kamu wana ari eka na kashika nkati ndaipu. Ukuta game town wana takuita setu kukate. Kuna kaso ndiana katwa ntakachanga trima apps. Mira ndukupere keze ndukuchenge teze from rape. Chukaza usiru eti gonze rewe. Ah, I like your rap. Nkati ah, don't mention inini, I like your chef. Terra my boss, the flow sepura yepa tip. My baby eso ripa top kano jina yo garepa left. Nikati na uchi vlogger wale kukunyenga pa WhatsApp. Facebook na Insta, cause